oo aad u sheegay in qalabkii dawladda hawada la keenay isla markaana diyaar loo yahay in lagu soo wareejiyo dalka. Sidoo kale wasiirku wuxuu warbixin ka bixiyay qiimeyn ay sameeyeen dawladda Kenya in garoonkan diyaaradaha Aden Cadde uu yahay u dhameystiran yihiin nidaamkii looga bartay garoomada caalamiga. Waxa aad ugu faraxsanahay inaan shacabka u bandhignay in warbixintii ay keeneen inay tahay inay ku qanceen garoonka dhanka amnigiisa iyo dhanka nidaamka maamulkaba inuu aad u wanaagsan yahay, tanoo sahlaysa in qiimeyntii ay sameeyeen inaysan diyaaradaha mardambe ku istaagi doonin, wajar toosna u tegi doonaan. Marka